yako inaonyesha ishara ya furaha na faraja pia. Lakini zaidi kuwa ukifika kwako machozi ukutoka. Niliyofanya bila wewe kugundua ni mengi pia. Sijayaweka wazi kusudio kulinda moyo wako. Ndiyo maana tuligombana juu ya love shingoni. Nilichora tatu ya jina lako mkononi, hivi sasa unioni. Nawaza jinsi ya kukueleza, nakosa nguvu ya kukueleza. Nashindwa jinsi ya kusema. Nikupe penzi gani kwa moyo wangu. Nimebadilika, nimebadilika. Asitakuridhisha usiwaze tena kuhusu kumebadili mimi. Na kuomba unipende kama nilivyo. Naumia sana, ikiwaza jinsi unavyonipenda. Wengi walisema wewe wachane nami, uvumilivu wako umekufanya umebaki nami. Nashangaa moyo wa ajabu uliokuwa nao umeng'ang'ana kwenye penzi langu. Japo naumia sana, nawaza jinsi ya kukueleza. Nakosa nguvu ya kukueleza. Nashindwa jinsi ya kusema. Jaribu kutetea penzi mahali ambapo hakuna penzi. Nawaza nikupe penzi gani kwa moyo wangu. Nimebadilika, nimebadilika. Sitakuridhisha usiwaze tena kuhusu kunibadili mimi. Na kuomba unipende.
Vingi vyangu vimeuchosha, najuta fanya vitu nilifanya. And I'm never going back. Nipenzi la kutisha, umenipa nafasi. You got me feeling so crazily in love with you. Ni wazi pull you out of this world. Nikona fall in the words. Your love is flowing like blood. Na wewe mina weza kufly. Feel like I can touch the sky. And I can never deny. Get it? Umenitease till I'm feeling like ooh, you one and only. You got me rolling, running after your love like spilling. Craving for that intimacy. I think I like what I see. I think I want you to be my one and only. Umeniweka na kunipa CV. Truly happy and free. You got me feeling on fleek like Lex Sodom's peace. Where would I be? Kaunge sepa and flee. Meninge danger for real and lose everything. Hey, umenijali penda caring for me. For drama sote you were always with me. Like bear, gotcha.